Rudi nipo na ya. Kama utani Mungu alinipa yeye. Endo kipendaro poza kwa ilo mtambue. Sifa mwana mwili homa, nikimwana mina pona. Akia Mungu na hapa, akinyacha ntakufa. Moyo wangu shampa, asije kutupa. Akia Mungu na hapa, akinyacha ntakufa. Moyo wangu shampa, asije kutupa. Kuna mamba Mungu waniwi ndiye uyu mkaka. Ndu tiba ya roho, akinyacha ntatambika. Naomba Mungu wanilindie huyu mkaka. Ndio tiba ya roho lakini acha tatabika. Moyo wangu chukua, akili yangu chukua, na figo zangu chukua, nakupa vyote chukua, chukua, kupa vyote chukua, 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 nakupa yote chukua, 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 chukua vyote chukua, 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 nakupa vyote chukua. Uyo mtama shati ndo baby wangu, fupi frani ndo tapu yangu, tunapenda ndo tamu yangu, ina yeye bam bam. Aso tangash, awa tangashi, atuachani leho wala kesho. Asa tangash, na watangazi, atuachani leho wala kesho. Kuna mamba Mungu waniwi ndiye uyu mkaka. Ndu tiba ya roho, akini hacha ntatabika. Na mamba Mungu waniwi ndiye uyu mkaka. Ndu tiba ya roho, akini hacha ntatabika. Moyo wangu chukua, akili yangu chukua, na figo zangu chukua, nakupa vyote chukua, chukua, kupa vyote chukua, 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 nakupa yote chukua, chukua.